Bismillahir Rahmanir Rahim. Hawlibaana isma qoon kan kalbeed. Mishay meeli wal marayaan kibo kibi surinyin. Maalan duud mar hawlibaana sagaashin deera wal daari. Aad maalan tibradan baan mar tee antiya heer tiyal sadwaa hilla daari. Marka sadar bulan ki marka sun kadde awiyin ali ko doomi kati kadan anti ko doomi baarlamaan ka doorgaw. Kadamal shabda di ubudu galan wa kere hati di sunu mar te baarlamaan ka jay ki hil sun macharaan.
Doradi marka saw mungmoqa tahdi hilwana di damantiyo isin hadama istartano doorishidi gudomi riyad lan dika mungmoqa ta ingwili xuban dumang ete maamurki konfur galbet somalia.
Gudoomiyaha reer dambiga maxaa sharaga sadex sadaxu markii la toorado gudoomiyaha baarlamaanka markii la toorado ee si gudoom la qabaxay laakiin taa wey ma ci gudoom nagare oo ka dhig ma gudoomiyaha gidaal dambiga maxaa raan laakiin taa wey ma ci gudoom nagare ee gudoomiyaha tartanka la kale lankiga guulay sibi lanka oo aqo la fade ee kala shal hado la fade laakiin taa wey dastuurka saraasta
garabi marka natiitiya kala muddo iyo ka howlanaayteen hadda shawka xildhibaanada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya maamulka koonfur galbeed sanada jar inta la xusuusiyay welina ma dhimaystiran saaso kalena cabashooyin ballaaran iyo ku kooyahay beelo degow gobollada koonfur galbeed Soomaaliya qaarsho maynku ku jawaabaysan mayse saalka ka hayt eedeymada la siin jeed yahay
adar maykeen sheegay ayad meel iyo qofba korfiye la qabsiyay dad fadaayaan biyo qorsoon inta ka shidaan iyo warkan sheego ay biyo qorsoon dadka dambe maamul ka shida ma oo furgalbeed ay la meel ka weeydo korta ma jirto arqalad walle raw ma jiraan sababta ma eka sida aad ka gaajeedbi maalin tii markay madaxweynaha la doorday ayada si duurni wala daafi maalintaas may sheegay fartii shaqbaal moodintii baarlamaan la kaseenow halkaas aqabad leeyla daaweeyay oo kamada aragaasa koonfur galbeed oo waxan kuuro hayo la hadlo hayo umad kasto haddad mayl ku weele taleediye yelan isku qooyay hal sinna intabiyu walaal ka wada hadalay may hayna sabi abashaanka weede badne dadka koonfur galbeed degan beel beel wan beel degno beer kale tuul kale wali xatan la tan qaadato marka dad meel kale tartiin la jikisibi oo la riitayne ka kaamur yaadu gooyi wala hadalo waay sababta dayda meel kaamur ma tiin la kaamure meel dayda kaamur maana ma kaamur maas marka dad taada qaylada ad beego hayto heer dirde maartay marna le maartay iyo ka dar maal marra duble raam baan marra bana tira ka dar maan le an dooda soo kala ilan ka hadalo ma qorada wala taaysho oo bi qorsho aad ila ka kariyan fadaayna parlamis ka madaw oo biyaashi oo tarruga baa ilan u gaarin maalin tii una tayda oo qoyan iyo qoyin gaasho ila maalanta si hadda soo niil roog taa boo ka boqol daba ilaa ka wumiin ee dibaanada taaldeen in dibaanada lumbid ee waa taaldeen ee in dibaanada iyo wal daari maalin dhaweyn ee ma taqaanay ee malaaj oo ka roog ee shaqo isoo wal ka walad marka dad baartay meel in geedan tii meel ka qoyay boqo ayna una taawiyaan ani maartay kanti sanadi meel wasta qoyano taan min bana u bateriya kadiwi yan meel ka tayli oo ayna meel in geedan ma taamaalo dadii abashada boodiya ka fani la waatan ka saafadiyan oo biyaaran ay la lankii abashada ba ani abashada isoo jawaab ka sayno oo biya ka fani la waatan ka saafadiyan laa alhamdulillah ee kismaaya ka tabayo elbad ka tayliyo baamara ka tabayo elbad ka tayliyo baraha ina ka tabayo elbad ka tayliyo adeer aan ku jawaab man hayna ilo doomiin ma jirto kaasu markay dirin karaani raajinta subaayna in bi markii hore dayli tarilaadan aha musee rekord ma imman mid duleel wax ka dhigan salaam ma ah
marka way ba carabaabtay amse ku dhawaajiday in xildhibaano deegaanadaas ku jeedan la dhaari mas'uuliyiinta iyo roogan may seen in siyaasiyiin deegaanadaasa ku jeeda iyo arqalad noocaas ay suubiyaan oo caqabadaas iyo kooyta maadaama aysan muddo ka howlanahaytan xalinta arrintaas ma qaadan karo aniba aragaha ili fariin ku geliday
sadaa sunna may waha arrintaasi baaragaase jubble cadaalad darada kadiid i wada iyo suubiyaan ya alxamdulilaahi maaragtay ummadda soomaaliyeed oo degaankaas degan id walba dhalato yala kadiidi arrintaasu arrin dareebase mee waa leegi baarlamaanka iyo shacba mee eri id walbi ka hadalli marka may taaweyaayana meel kastoo baa maamulla ka dhinta aniga iga ka abuuran kofiya ka haalayaan daylada cadaalad daran meel kadiid iyo ka abuurmaas meel cadaalad daran kadiid daylada ka abuurmaas markii siin baaragaasan afta beelado koonfad galbeed shabta dhaliyo soomaaliyeed degaasa koonfad galbeed istayliyaasa mule lanamara katabay elbeedda ka tayliyayna hiirana ka daramaan lambarahay hakatabay elbeedda ka tayliyayna taqaanay jubbaleenaan baxaan lan hakatabi alxamdulilaahi kismaayi hakatabay elbeedda ka tayliya lameela meel ka daramaan ma mudahay hadda waayo ka dhoorayaan banki aabiya degmee wali banki aabe war banka aakadi degmee hatayo maletasin kuniyaba banka aabe hadii degme ayba degmo baanhaynato laakiin mafilaba yooba maleta umadale war borobe yeeda degmo gasheedu haya hadii degmo hataani shuguliyo kalehin male eelbeeda afar meel la dhiki meel kamid e waa nabeel kamid e wa eyin hadii dabkaasoy taaraayoba maaragtay baahuro la saara iyo helo qoraan korena meedin kor maasan koren haddii kale daylada rooje ildibaanadiyo wadaani falaajoon safami wayoon gaydaani laai haddana fahamsan ma jaro meeli laaka darida haddana lakaamusi sababa cadaalad daraday ka kadiini umada soomaaliyeed ka daynidi meel walba si daylada ka abuuro koro ka haalayan ashaa ma ka abuuro maasa koonfa galbe mayla ma ka abuuro maasa baarlamaanka walbisi shaqeeya dowladda koonfur galbeedna caalam soo dhana lakala daaladanta kadiidi meel kadiidi markaanbalaaqatay maaragtay anila kunugoo hadii nasenin kubaha ana arrintaasu hadda maaragtay aniraba hadal jacela nin galilay baka haleen
goladii marka wayba xusid mudana in wasiir iyo kula hayeen maamulka koonfur galbeed soomaaliya wasiirkiisa iscasiirisada warkahan iyo deeraha marka mayseeni baahida ma etay in wasiirkii iyo maamulka koonfur galbeed iyo kala hayeen iscasiira caqabada noocuna hata maamulka koonfur galbeed arrintaasa ku wajahda
adeer way keley baalku handaraari leedaha noo lugu badan lugman jiisow ciraasa soomaalida taas handaraari lugman jiisow jamaalka fadaala maanta samaa isku kutaba kore daad ules ma leh hadii egdanaa keeri isku kuta oon isku kurabi ul hadda waliyan bahi mooshinaan hadda maba hadda warkaasa sugay horta ma bahaayaba laakiin haddiiba jartaba lan alxamdulilaahi meelan buura wa ogaayna burto rorodiileen aragee mooshima agaa darbalaakiibaaba sa fadhiya daqiiqa daqiiqa waraysada waa kanaan taa fadhi amiinkoo idaadan shabeena dood wadaag lan ko ogaadana la keeni yaadiisu wada hadalaani markaasa meere lanka meela roogu alxamdulilaahi may wahaa lanko iyo gabar siyanu waar gabar haddii anmasi meere anabaysan gabara siintaae dadil dibaaniya sii kortaala wari gabartaasii maaragtay gabar dibaan la keelo gabar sadaase oo geetu ka deg taas ka deg bad ka degda uu mooshima niman haas haysada me ee wa keeri